ZWAP.com.
Abantu sebashintsha ngayo oh ngoba ifuna we inhliziyo yo ngikunika yo inhliziyo yo
Joy
走转浪尾，因为你也有你自己有要就一怕他吧，你自己有要所以你不想念